Je, unatafuta huduma bora za afya? Sasa Equity Afya Medical Center wapo hapa kwa ajili yako. Ukiwa mjini Lodwar, tutembelee Kanamke Meri karibu na Mabo Club and VIP Lounge, na ukiwa Kakuma, tunapatikana mkabala na Lucky Petrol Station kando ya barabara kuu ya Kakuma. Tunatoa huduma mbalimbali zikiwemo consultation, laboratory, pharmacy, emergency services, Kepi baby vaccinations ambazo ni baby friendly na daktari wa watoto. Pia tunapeana optical and dental services pamoja na huduma maalum kama vile cancer screening ya breast cancer, prostate cancer na cervical cancer. Timu yetu ya madaktari na wauguzi wenye uzoefu wanatumia teknolojia ya kisasa na vifaa speciali ili kuhakikisha kuwa unapata huduma bora na sahihi zaidi. Kila siku ya wiki na Jumamosi tunafungua kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5 nusu usiku. Jumapili na siku za likizo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 1 usiku. Kumbuka, tunakubali insurance kama vile Jubilee Insurance, UAP Insurance, GA Insurance, Britam, Equity, Matson, Kenya Power Insurance, Takaful, Fast Assurance, Ego Africa, Sanlam, Defmis, Signa na nyinginezo. Kama ungependa kuwasiliana nasi, piga simu kwa nambari 0765000063 au 0765000110 au 0718980873. Equity Afya Medical Center, you caring health partner.